S-O-N-G-A.
송가.
아. 송가.
에에이.
Come on, people. Come on, people. Hey, come on, people. Come on, people. Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo. Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo, upepo.
Yeah, yeah, lete michongo punguza kamba bro. Ishu nafanya kutafuta mkwanjamo. Demu mwenye namba za kila mgangano. Kitani na chill na pigia pamba, yo. Wananzimia ndiyo ukiona kuna nyasi juwa ndo njia hiyo. Nikitimba geuka babu kimbia mbio. Kwenye bongo zile flavor ulizosikia sio. Toka kitambo na yelewa kasha. Naro nasoma na tasijepewa data. Hii beef kule kweli hawezi pewa rasa. Ubani mwingi sababu zuri na upotea ghafla. Na kuacha mdomo waska vile unangojia chafya. Mwana mwenye siri zako ndo analewa sasa. Yeah, yeah, I'm too good for this. Na kila ina silana sina mood ya peace. Na uwa kifo cha moto so mtazika masis. The blacker the berry, the sweeter the juice. Siachi mzoga ni metimba na fist. Yani kuchill kwenye game tu wajinga na miss.
Come on people, come on people. Hey, come on people, come on people. Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo. Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo, upepo.
Yeah, yeah. Wimbo tuwa mchezo la nacheza, nipo kwenye level sizoweza, namna huu uwezo na uweleza nuku. Na iwaza kesho kosi jana imesha tengwa kuku. Tunakuzwa na environment ya tozi fanana. Wezi kuwa na mpenze vaya mwezi ya chana. Wanasema uzoefu na match na age. Mini mkubwa kama uoni kwenye party la fake. Hizo chuki zako wala so fati ni stress. Super time zigwe mwiba na paki mabeg. Yes, yes, mambo mazuri ya taki wepesi. Na upendo moja kama vile rakati za jeshi. So wote walo tendo wataki mapenzi. Wanaogopa kupa kesho tabaki na change. Nakupa elimu ambayo isiyo bada. Usisahau kuheshimu sana single mothers. Mungu nikianguka usichelewe niokote. Historia yangu inajiandika yenyewe usiogope. Na kama una mapepo uombee uokoke. Punguza shauku za kufanya utolewe
matope. Come on pepo. Hey, come on pepo. Come on pepo.
Yes, yes.
Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo. Kila kona nina kuepo, kuepo, nina vuma kama upepo, upepo, upepo.
Got my man, Joe Master.